I'm at zenbury.com. Super vibe.
Lusaka. Let me take you to Josie. Party down in Soweto. Let go back to Malawi. Tikaone Anzanga.
Jambu, jambu bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni, wakaribishwa. Malawi yetu, hakuna matata.
www.amazambiwi.com.